Pixie chimfana chodziwe kandi bauma. Zina yamba machibwana, timashopa jinkana. Ife tiribe chikwama, ena wankatikana. Kukwia tika sanja, kumase katika njanja. Osala kwa kutiranga, kutiyanga nira anda. Kufira ngati mlendo, kukala ngati zoba banda frenzo. Kwama ndichi hopu gwira nchito, hana wapanga mabuto onse history. Ndenozi katere itanana, tere itanana. Zikatere itanana, zikatere itanana. Zikatere itanana, tere itanana. Zikatere itanana, zikatere itanana. Pano tiri kuntunda, tiku mata kumajambura video kunja. Zomwe siti nkaja zoti kuja, siti yenda pansi nde tirindi nyumba. Kale yanka dutso pita, wasapata money. Kuyimbo sayanka foni, poduta maninja kuyika stozi. Benangati wongo pita Johnny. Lelo holiday, Namibia. Pop that champagne again, waziziwa. Siku timfuna kunena kuti mwandirira. Uundi wumbo ni wanga mpwanga, ndina shupika ndeno. Zikatere itanana, tere itanana. Zikatere itanana, zikatere itanana. Zikatere itanana, tere itanana. Zikatere itanana, zikatere itanana. Thank God for life, thank God for everything. Cause body ponse pa mene yuwa, ali ponso wina wake ama pafuna. Thank God for life, thank God for everything. Cause body ponse pa mene yuwa, ali ponso wina wake ama pafuna. So no zikatere itanana, tere itanana. Zikatere itanana, zikatere itanana. Zikatere itanana, tere itanana. Zikatere itanana, zikatere itanana. Zikatere itanana, tere itanana. Zikatere itanana.